wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu? Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu?
Yeah.